Karibu sana katika kipindi chako kipindacho cha Unity Gospel Sunday. Mimi ni nahodha wako Efi Akini, na leo ikiwa ni tarehe 20 tunasherekea the death and resurrection of our Savior Jesus Christ. Ni matumaini kwangu kwamba popote ulipo, you have shown love to some people, umeonyesha upendo, umesherekea ipasavyo kama Mkristo. Putting some happy faces to people should be our first priority as Christians. So ni matumaini yangu kwamba popote ulipo umefurahi na familia na jamii holiday, jamii yako, like you've just made someone happy kwa hii Easter Sunday. Kama kawaida, hii ni show yako kipendacho cha Unity Gospel Sunday. Mimi ni Efie Akini, na kumbuka kwamba unaweza tufuatilia katika mtandao zote za kijamii at efikans, at Unity Radio 254, at Papa Franco, ijapokuwa leo hayuko kidogo, ni kama alienda kusherekea Easter huko Ushago huko manyumbani, lakini akakawia kurudi kazini. Na hiyo isiwe shida, maana hapa ni burudani, 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 nyimbo za kukuburudisha, nyimbo za kuku uplift. Tunasema we will praise the Lord. Indeed we will praise him, kwa kuwa tunasherekea alikufa kwa ajili yetu na kafufuka. Na sasa we are very happy celebrating his resurrection. Ningependa kujua hii Easter, hii Easter Sunday, like hii holiday yote umeenda kusherekea na nani? Ra? Ha? J, Je, bado ulibaki tu kule kwako ama umeenda nyumbani kusalimia wazazi kidogo, kuspread some love kwa wa siblings, ama ulienda charity kusaidia na watu pahali, kuput some happy faces kwa nyuso zao, like hii holiday umecelebrate hajo. Tulikuwa na holiday refu, wale watu wa kazi walipata nafasi ya kupumzika, nafasi ya kwenda nyumbani, na we je, unayenisikiza leo asubuhi, hii Easter umesherekea na nani? Ningependa kujua, tuachie pale comment section, tujue kwamba hii Easter umesherekea na nani. Kumbuka hii bado ni Unity Gospel Sunday, mimi bado ni Efi Akinyi, na unaweza tufuatilia pale katika mtandao zote za kijamii at Unity Gospel Sunday, at Efikans, at Unity Radio 254, hashtag ni Unity Gospel Sunday. Mimi ni Efi Akinyi.
Ananibeba, bembeleza ye ni rafiki wa dhati. Akiahidi lazima tatenda, Yesu ni mfalme wa amani. Kuwa karibu naye na tamani. Yesu siyo mwizi lakini, ameuiba moyo wangu. Yesu si polisi anifunge. Ananibeba, bembeleza ye ni rafiki wa dhati. Akiahidi lazima tatenda, Yesu ni mfalme wa amani. Kuwa karibu naye na tamani. Yesu, Yesu ni rafiki, nimemuona dhabiti. Yesu, Yesu rafiki, ahadi zake kweli. Yesu, Yesu ni rafiki, nimemuona dhabiti.
Kama kawaida pia tunasema kwamba siku ya Jumapili ni siku ya kuenda kanisani, si siku ya kukaa tu nyumbani. Hii ni siku ambayo tunaenda kushukuru Mungu kwa yale yote ambayo ametufanyia uzima mzima, hata kwa uhai tu, umejua, hata kupumua. Si kwa kuwa sisi tunajiweza ama kivipi, lakini ni kwa tu uwezo wa Mungu, ni mkono wake tu, like the grace of God, yeah. So Jumapili kama kawaida huwa tunasema after kusikiza hii show, unafaa kuwa unaisikiza kama unajitayarisha tayari ya, kama uko na mindset ya kwenda kanisani. Kwa hata mimi nikitoka hapa nitakuwa najumuika pale kanisani. So in the process of usilale tu, usisikize tu show kama unalala. Twende kanisani, twende tukaambie Mungu asante kwa kutulinda, twende tukaambie Mungu that we soon hona hivyo ya. Ya, kwamba tunakubali yeye ndiye ametuwezesha hadi akatufikisha mahali.
Rafiki, nimemuona dhabiti. Yesu, Yesu, rafiki, ahadi zake kweli. Kumtegemea Yesu ni utamu sana, kukubali neno lake raha moyoni. Kumtegemea Yesu ni utamu sana, kwake daima nimepata uzima na amani. Kumtegemea Yesu ni utamu sana, kukubali neno lake raha moyoni. Kumtegemea Yesu ni utamu sana, kwake daima nimepata uzima na amani. Yesu, Yesu ni rafiki, nimemuona dhabiti. Yesu, Yesu rafiki, ahadi zake. Yesu, Yesu ni rafiki, nimemuona dhabiti. Yesu, Yesu rafiki, ahadi zake kweli.
Neno lake Bwana niko
Yesu sio mwizi yake Guardian Angel ndiyo ambayo imetoka hewani. Na kukumbusha tu kwamba hii bado ni awamu ya kwanza ya show yetu ya Unity Gospel Sunday. Awamu ya pili tutakuja hapo na jiadha na Bible verse of the day tukijihimizana katika neno la Mungu. Tumekumbuka kwamba tulisema kwamba lazima kila siku ukue na a verse, ama kama wewe si usomangi kila siku, lakini at least when you start a week unafaa kuwa na verse yenye inakupeleka throughout the week, yeah, so that when you counter a challenge you refer to hiyo verse yenye umekuwa nayo tangu Jumapili. Awamu ya tatu tutakuwa nayo tunaongelelea jihadhari, yale ambayo tunafaa kujihadhari nazo kama Wakristo, yale ambayo tunafaa kujihadhari nazo kama watu wa Mungu, yale ambayo tunaona hizi ni mambo ambayo yanafanyika katika mazingira yetu ya kila siku, na kama Wakristo inakuwa inatua affect kwa njia moja ama nyingine.
Nafika nilipo, bora hata ni mshukuru Mungu kwa hiki nilichopata. Bora hata kuna wengine wamekosa kabisa.
Tabasamu njoo, nataka nibadili, Mungu mjaza roho, niwaze kitajiri. Na wewe njoo, nataka nibadili, Mungu msimamo, niishi kijasiri. Ile habari ya kulialia kila siku nakata,
nakata,
na kama nilisainiwa mkataba nafuta. Ndugu tuliowasaidia wakaficha makucha,
makucha,
wao walipofanikiwa wakataka kutushusha. Lelele,
mafuta vile waimi, waimi, sijapata kwa nini, kwa nini.
Najawa ujasiri, ujasiri, nitapata na mimi, na mimi.
Mafuta zile waimi, 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 sijapata kwa nini, kwa nini. Najawa ujasiri, ujasiri, nitapata na mimi.
That whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life. Yeah. Na kwa siku kama hii, siku kama ya leo, tunajifunza kwamba kwa kuwa Mungu aliupenda ulimwengu hadi akatoa mwanawe wa kipekee ili afe kwa ajili yetu. Imagine the love of sacrificing your only son. Yani upendo ambao anatoa mwanake wa kipekee. Imagine dunia ya sasa ni wangapi wanaweza kubali kutoa mwana wao wa kipekee kwa ajili ya watu wengine, kwa ajili ya watu wengine wawe huru, watu wengine wawe na uhai. Hiyo ndio verse ambayo tunapenda leo tujifunze, John 3:16, Yohana 3:16, inasema kwa kuwa Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa kipekee ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele.
Wow, Yesu kimbilio,
Christ alifunza kuwa na upendo, kuonyesha na upendo kwa wale ambao tunaishi na wale ambao wa karibu, hata wale ambao tunatangamana nao kila siku kwa kazi zetu za kawaida. For everyone who believes in him shall not perish but have everlasting life. Kila amwaminiwe asife bali awe na uzima wa milele. Hiyo pia inatuonyesha kwamba for God has given us eternal life. Mungu ametupa uzima wa milele. Sisi kazi yetu tu ni tumwaminie. Sisi kazi yetu tu ni we believe in him. How do we show that we believe in him? We have faith in whatever we do, putting God first. Kwa kila jambo tunaanza na Mungu. Kukua anasema kwamba Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa kipekee ili amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. So pia kwa hiyo Yohana 3:16 tunaonyesha kwamba there is eternal life for those who believe in God. Kuna uzima wa milele kwa yule amwaminie. Na tukumbuke kwamba bado ni Unity Gospel Show hapa na ni Unity Radio. Kumbuka kwamba bado unaweza tufuatilia katika mtandao zote za kijamii at Unity Radio 254, at Africans, at Papa Franco, hashtag anza na Unity Gospel Sunday, na tutagurudika pamoja. Na katika verse of the day leo tumejifunza ya kwamba Mungu aliupenda sana ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa kipekee ile afe kwa ajili yetu.
Amen.
Hiyo ndio verse yetu of the day. Tunajua kwamba when we have God, when tukiaminia Mungu, tuko na uzima wa milele. There is no death for those who trust in the Lord. Yeah? Kuna uzima wa milele. For God to love the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Hiyo ndio imekuwa verse yetu of the day hapa ndani ya Unity Radio 254. Mimi baba bado ni Evi Akini. Tunapata kuandamana vizuri. Anza pale tu na hashtag Unity Gospel Sunday. Tuambie kwamba Pasaka hii umeisherekea aje. Hiyo ndio ilikuwa swali letu la kuu. Umeonyesha upendo kwa jirani yako, kwa rafiki yako, kwa watoto, hata kwenye nyumbani umeonyesha upendo katika huu mwezi wa Pasaka. Umesherekea aje hii holiday? Hiyo ndio swali letu kuu siku ya leo. We want to know if we are touching lives, kama tunapatiana furaha huko nje, na we want to encourage also each other. You know, ukiweka hiyo comment section, kuna mtu ambaye ataona kwamba yeah, this was the right thing nilifaa kufanya, si ndio? Atajua kwamba this is what I should do, this is how I should spread happiness towards other people, this is how I should go about, I was supposed to go about this holy day. Christina Shusho na nyimbo yake ya na Shusha Nyavu ndio inakuja hapo, lakini mbeleni bado tutakuwa tunaingia katika awamu yetu ya tatu. Awamu ni tujihadhari, tunajihadhari na nini siku ya leo? Tegea ujue ni nini ambayo tunajihadhari nayo siku ya leo, na tutaburudika pamoja kwa awamu hii. Tumesema kwamba memory verse yetu leo, like verse yetu of the day, ni John 3:16, Yohana 3:16, ambayo inasema kwamba kwa kuwa Mungu aliupenda sana ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa kipekee, ili kila mwaminie asife bali awe na uzima wa milele. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Na katika mwezi huu wa Pasaka, katika mwezi huu ambao tunasherehekea the death and resurrection of Jesus Christ, we are learning that we should learn to show love, right? And the way God loved us, you know, it's sisi sote hatuwezi kujua, hakuna mwenye anaweza kubali kutoa mwanawe at this era, but we can show love to people, we can appreciate people, we can make people feel appreciated and feel valued popote pale tulipo.
Baba alipokwisha kunena alimwambia Simoni, teka mpaka kilindini kashushe nyavu zenu. Yesu alipokwisha kunena alimwambia Simoni, teka mpaka kilindini kashushe nyavu zenu. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kutosha usiku kucha. Bwana mkubwa, tumefanya kazi hata tusipate kitu. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kutosha usiku kucha. Bwana mkubwa, tumefanya kazi hata tusipate kitu. Lakini kwa neno lako nashusha nyavu, nashusha nyavu, nashusha nyavu. Nikilemewa wewe utanishika tena, hata vita inijie Bwana utanipigania, watesi wajipange Bwana utapigana nao. Nimetoa mwenzenu, nimetoa, nimetoa na mafuta nikapewa, nikapanda na mbegu nikapanda, nikapanda ila mvua ikunyesha.
Tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha. Bwana mkubwa, tumefanya kazi hata tusipate kitu. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha. Bwana mkubwa, tumefanya kazi hata tusipate kitu.
Lakini kwa neno lako nashusha nyavu.
Sababu ya kuchukia mzao
unapokea kwenda church. Je, umewahi ona kitu kama hii? Ha? Wewe umeshuhudia adhabu na victim and if yes, how did you manage to go out of it? And if no, pia utuambie kwamba wewe unachangia katika hii shughuli kwa kuwa mmoja wa watu wengi according to our pastor. So we continue all the days for support me. Now it's my first to drive that in Ayo. I'm not going to spread the mouth. I'm not going to spread the payment. I'm not going to spread the happiness. I'm not going to spread the sadness, sad faces. When other churches do not cut out what we're making. Prison worship, and I said, the children keep on going to choose a bit of me too. How do I use it to use it? I support me. I'm not going to need the fire. How are we going to get times? Why? Like, why should you continue like this? We don't know that. Ah, this will confess. This will to not reflect on Jesus' love's opponents. It should also reflect on our love on others. Instead of joking, let's take a pendo and take a It has been long. It will be fanyika kama last year, 1 month ago. Bado umeibeba tu, 1 week ago, bado unaibeba tu in the heart. Then, mapenzi itatoka wapi? How will you show love to others? When in your heart, kuna chuki. In this Easter holiday, what you should do is spread love. Sasa Jumapili kama ya leo, kesho kama tuna Easter Monday, Jumapili ya leo, ningependa kwamba tujihadhari na mambo na hizi vitu ndogo ndogo tu hizi zenye zinaweza kukwaza wewe na shirika mwenzako na sister yako pale church unashiriki naye pamoja. Ningependa tujihadhari na vitu kama hizi. Tusi spread to be. No, kitu iki wape mwanga sabu. Na bado kujua kwa ni kumpaka sahihi. Na bado kujua ishamehea. That means you don't have love. Where there is love, there is forgiveness. The first people of Peter said that where there is love, there is forgiveness. So, ambazo tuna build tu ni sisi tu sasa kama kidogo baada ya stopi lakini tunaendelea kuingia na tunaendelea hapa hapa hadi sasa. Kama muda wangu sasa umeisha hapa studioni na ni singependa kutoka, lakini mimi pia nafaa kujitayarisha niende kanisani. So wewe pia natumai hapo ulipo uko ready sasa kwenda kanisani, sasa utoke uende kanisani. Hii imekuwa ni Unity Gospel Show, inakuja kila siku ya Jumapili kuanzia mwendo wa saa 1 hadi saa 2. Ukikosa saa 1 hadi saa 2, tegea hapo saa 1 na nusu hadi saa 2 na nusu. Lakini kila siku ya Jumapili saa 1 hadi saa 2, tegea Unity Gospel Sunday. Mimi ni Efi Akini na nakuacha kwamba let's spread love katika hii Easter holiday. Tuwe wenye kuonyesha upendo na furaha. Let's spread love and happiness towards others out there, towards our neighbors, our friends, our relatives, our enemies, which do not even have enemies. Like, tukue tu tukionyesha na upendo. Na mimi, leo, nikukambia tu kwa heri kwa sasa. Sikuwa nitoke, lakini mimi pia kanisa lazima niende na kazi lazima pia tutoke. Hii imekuwa ni Unity Gospel Sunday. Nipate at Efficans, at Unity Gospel Sunday, at Papa Franco.
Siwezi pigana na we, na nyosha mikono juu, na sipigana na Mungu. Siwezi shindana na we, na nyosha mikono juu, basi shindana na Mungu. Tapigana ila ushindi atanishindia, yote si mapenzi yangu bali ni mapenzi yake Mungu. Ukitamkalana la baraka kanitamkia, yote si mapenzi yangu bali kwa mapenzi yake Mungu. Mana uhai wangu mie nimemkabidhi yeye, ukitaka kunigusa mie unataka kungusa yeye, ukinigusa kwa mema atakubariki, atakubariki.
ukitaka kwa mabaya usishiriki maana sio rahisi. Maana vita yangu si ya mwili bali ni ya roho. Tena sipigani mimi, anayenipigania Mwokozi. Hivyo siwezi pigana na we, nanyosha mikono juu basi pigana na Mungu. Siwezi shindana na we, nanyosha mikono juu basi shindana na Mungu. Oh, shindana na Mungu.